Yeah. yoni yamtshela ukuthi ungoni nange hambe kude ndumanje seyashalaza we zomfalo maye inhliziyamtshela yoni yamtshela ukuthi ungoni nange hambe kude ndumanje uyashalaza we I'm the good thing, I'm the good thing. I'm telling you.